Who says you need to be dread to be Rasta?
DJ Young Tosh.
Ola vibe ni kumedi, medi. Riang zetu ni kuseti. Ola vibe ni kumedi, medi. Riang zetu ni kuseti. Ola vibe ni kumedi, medi. Riang zetu ni kuseti. Ola vibe ni kumedi, medi. Riang zetu ni kuseti. Ola vibe ni kumedi, medi. Riang zetu ni kuseti. Kwa umejame bukam ni kubani. Niko na stoko weji waga yezi lani. Wenye riang na tumenda sumashang. City use gani headshoti dakam. Fire ban na repair ya kukumash. Juvas mi minatuma dedication. Kwa wale wato na tu rank to the top. Waji wangu stawa led to the ground. Makali na bale jozi kwa riang. Kama King Kong tunakonka. Nikutuara bila full stop. Watapacha tabila full stop. Mini mgenje wakuwa panga. Na kuwa pasha kama tukiranja. Na natoa rada ya kuwa washa. This mingeso kunyo kimbeko.
I keep in my head, mina chain my ooze. Bogi yako rezi, mina chill na goose. Utaria udihe, ukibanja upuzi. Mako zako kutu, watu nao ikuzi. Kwa shedi ni upach na mambogi. Leta waganis utachai wadi mokish. Underation diyo kitu sijati. Na mamention diyo kitu wana pri. Maviding tukizidi na masling. Rada chafu ndiyo riang wana bring. Tukiznadi warazi ni kubreeze. Tukiznadi maaijin wana tea.
Ola vibe ni kumedi, medi. Riang zetu ni kuseti. Ola vibe ni kumedi, medi. Riang zetu ni kuseti. Ola vibe ni kumedi, medi. Riang zetu ni kuseti. Ola vibe ni kumedi, medi. Riang zetu ni kuseti.
Maruabro abosi enje ni kujiseti. Njiste kwa mayut ni karima. Shwansti fidios kuwa kwengde. Olipa things kujiriang kwa disia. Michari kwa mongrel lima usi. Liberty ni kuprivi tugenje. Mawati kila warcho za kizing. Kuatiki wala biz tukimedi. Chino ching ching tukonditni. Inadisia life riang ni kuhumble. Veto adireless charge. Afarim MG kuwa mashup. Shashola zinamok ni magundu. Ola vibe na mayutu tuko zabe. Babilians jai na woriang zao.
Babilians jai na woriang zao.
Come slow nda kuteki, teki. Atugwa iti mavedi. Chukine na iko heavy, heavy. Utadhani sini nevi. Misitambui marezi, rezi. Kanigoko niko ready. Bad mind never ready, ready. Bad man adini daddy. Niko gwede kwa shedi, shedi. Nikisaka tumapedi. Tumezama adi neti, neti. Utazundi wa mcheti. Kani para nimedunga neti. Kani hedi miuseti. Miulinki tu abedi, bedi. Kama kawa yoni seti. Niki rise kwa kumedi, medi. Alini guide yang zetu ni kuseti. Adigo noko tulika shina mnoko. Dukitepo mama kish morosho.
Bogi genje.
Genje.
Bogi genje.
Bogi genje.
Niko genje.
On Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcreate, Mixloud,
Skiza,
and Mimo, and DJ Young Tosh.
Mawazo stress, lini taomoka. I've seen my friends die every day. Because of crime I lose my day.
Niki rise kwa fti achia mroko. Alini guide na kukashifu soro. Adibo noko tulikashi na mnoko. Dukitapo mamkish maurosho. Never forget sheto walikuwa angel. Ukimbriza na kuvex na attention. Aliteka swa kipaji na underation. Na ukimkashifa na jua ye ni devo. Kari anga sinzagi kwa mongo.
sukari yanga sinza di kwa mongo.
Ebu cheki nimetoka mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki nimetoka mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali, ni kama ndoto. Mina ndoto ntoke kwa mta, niwe songo mami. Niwache crime niuze na bidhaa, kabiashara nani. Nina ndoto ya kukua star internationally. Nirudi home nibadilishe mtaa, kutumadhare nani.
Liviti nimepitia ni ordeal na ndomana, Newton na Safana wa feel na ndomana. Dela mina try kukipi drill, siku mingi wamejaribu kuni derail. Mogi mindo na wavutisha nga line, walibaki ni kachore ya kuforce line. Ju design ilikuwa sawa ni kama ni lime, niki hope someday vitu zitakuwa fine. Hustle noma lakini sijajipin, jubidili yo kitu ili nitowa kwa scene. Walijaja wakumesea nimebeba dream, na siwezi lose life ndo nipandisie kin.
Ebu cheki nimetoka mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki nimetoka mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali,
irengwa zote ni kirao. Chanta sam kabla ni jichape moka. Ghetto youth kila gota ni kujogul. Awa daima ghetto youth wagonye dipra. Beila ni kufraswa kituriani. Jajare na wotu na zied guwaza. Lutu ama sung sirudi manyu. Nime VX vile rima kume hidra. Sinarian kama dela ni kofurda. Medzo les na itisha surba. Juna daizi ni bebe kama ubra. Juna daizi ni bebe kama ubra.
Nina ndoto nitatoka chini, nina ndoto mtoto masikini. Nina ndoto nitaenda fa mcheze ligi ya mabingwa kama wanyama. Ebu cheki nimetoka mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki nimetoka mbali,
zimenishika ya mali mefika, zimenishika, zimenishika ya, zimenishika, zimenishika, zimenishika ya niki kimenishika ya zimenishika, zimenishika, zimenishika ya mali mefika, zimenishika, zimenishika ya, zimenishika, zimenishika, zimenishika ya niki kimenishika ya kiko kukicho kimejificha, si nikimbicho ya sini kenyewe. Kiko kukicho kimejificha ya kiko kukicho kimejificha, si nikimbicho, si nikenyewe. Kiko kukicho kimejificha juu nikimbicho washaki nukende chei nikivuta kinge adiko prei nikitami uki sayarei nikiki adiko vei nati washaki nukende chei nikivuta kinge adiko prei nikitami uki sayarei nikiki hadiko vein kunifanya mara mingi niko hoa kwa kifua nukivuta na mamorio wangu wote swana penda kusi kutoka ngware hadu siku sushinda katuki kikilandi nisha washa kingine kwanza pedi sako inadi zina fatu ziende ziki kama nuzivute zote zote ka zote zote ka chaki zimenishika, zimenishika, zimenishika yo zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika ya. Zimenishika, zimenishika, zimenishika ya. Niki kimenishika ya. Zimenishika, zimenishika, zimenishika ya. Mali mefika, zimenishika, zimenishika ya. Zimenishika, zimenishika, zimenishika ya. Niki
I think I fell in love too fast. African nights in a cool rush. And I remember you refused to kiss me. And now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much, that I'm not your type, when you don't like the hype, cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt, and I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini hisi ni kwambie I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apo lipo kamatana feel so sweet. Apo lipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apo lipo kamatana feel so sweet. Apo lipo kamatana feel so sweet.
Yeah. You wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you could they to come in mini high risk. Throw that shit behind me, come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time, for the one time. Itakofeo kiparticipate. Bile nmejitole unge jonge appreciate. Lighting intimate. 1+68. Usirasha tokitoka sai you'll still be late. Tusiate chance ya ku feel regret. How much higher than this can you ever get? In Mount Everest. And by sunrise I'm gone, I'm not here that long. Keep it short and
sweet. DJ play the song on repeat. Body on the dance to the beat. I'm only for comment and I feel so sweet. I'm only for comment and I feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Body on the dance to the beat. I'm only for comment and I feel so sweet. I'm only for comment and I feel so sweet.
If you ever been in love, put your hands up.
DJ Young Tosh.
Every fire needs its oxygen. It's like I need you in my life. When I'm out here in this cold world, you're the warmth me up inside. There's a force, girl, that I can't explain. When the heartbeat is like a sparkle turns into a flame, a new life is just begun.
Fire.
Oh, I feel some type of way, and I don't know what
scratch,
to say
dice,
when I'm with you, baby. Nasitaki mwingine, nasitaki mwingine. When I'm with you, baby, oh, I wanna run away anytime or any day. Nasitaki mwingine, nasitaki.
VIP, Waki Pop City, Eyo Dandora, UK 009, Philosophy City, Kulema Brother Way to Kuja Vacation, Kuka Kamiti Prison, Positively Take It, Pass Creativity in the Nigga Poverty, Tunge and the Lega Kupoteza, Masoja Way to Kwawisi Namada, Nakatalika, Ushaskia Comedia, Hip Hop, Upendo Yoma, Actor, Director, Odi Cinema, Poverty Nahin, Hungry Society, Hip Hop Philosophy, Possible, Sisi, Tofama Dare. Hawa tu elewi Saka na kapa Totukoka Anavotaka G.O.D. Isi eti omothi Wanafuga D.O.D. Kwa milango za ofisi Sisi tutale afisi Kukiharibika Nisha go missing polisi Mbona wanihisi
Nandoga L.O.V.E. Nami ya hip-hop city. Nandoga L.O.V.E. Nami ya hip-hop city. Nandoga
Kichuhi misigusi, zao misigusi, kwa omisifiki, wao hii musiki. Obviously nisha dharau, system ya fobao, Saudi yao. Walifuza Simba Serengeti, shule hosi tupo kamiti. Nishi na factory, lazoli mochawi, kabla hii safari. Usikwe, nani ako tayari, Dandora ndiko cinema. Vipi man, wacha walk, uje slow, watazi tumesha vunja low. Mbrasa
kuangazia, kwa dogo kugwa, mulikia, wasitia IBCD. Kutaka ku
kubwa makwanda bi wakumbuke how ni hii Babylon haitaki tulipe bills vyo vyote tunamanga still na skill skill tunamanga soul food for will next car let's kick out
Scratch Dice Entertainment. Play, spin, scratch.
Hello again. It's all about football here, and we're here to bring you a fascinating encounter between Arsenal and United. London's the setting for today's game, and I hope you're looking forward to this as much as we are. Well, I think it's about time we joined our commentators, so we're going to live
for play.
And commentating on today's game.
Frakas, Frakas, Rajin,
Rajin. Something a bit special out there today.
DJ Young Coach.
Swali bado DJ, ni gani kali mse? Kati ya Man U na Arsenal utawezana kize?
Sabu ya tuwete tukipoka na Mighty Henry. Arsenal ya mtoshi.
Tangu 203 paka 204. Nani kachi yenyu hapa anasei kize? Premier League I say, muna sei wa sei. Basi Arsenal ye, Arsenal ya.
Arsenal ye, Arsenal we nyamaza. Anybody defense yenu boss kamule. Champions Urusi, Piera. Captain uze ama ujuzi. Ubuzi. Manu tuko hapa tonyosha mikono juu. Arsenal mtadu, mtadu.
Bona pupa na gana kwa zupa.
Tukishita geti hii
chupa ni kuchupa.
Kachamanyu na Arsenal. Nikali kali kachamanyu na Arsenal. Kachamanyu na Arsenal. Nikali kali kachamanyu na Arsenal. Kachamanyu na Arsenal. Nikali kali kachamanyu na Arsenal. Kachamanyu na Arsenal. Nikali kali kachamanyu na Arsenal.
Wayne Rooney boy. Man Mr. Roy. Cristiano Ronaldo hatari kwenye lango.
Weni Arsenali ya mamani damwe. Swali tukulize ndo nipate jibuwe.
Pende usipende hapa bado si United. .com Old Trafford Red Devils na bado.
Asenyanga wetu kocha game plan igado. Lebo jazi otu mafans na bado.
Kakando pole pole pole. Man mambo pole pole pole.
Pole 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 onge megeuza mtindo. Esore sore sore onge utegeuza wimbo we.
Unge mifupa tu Alex Bado Ferguson. Unja mifupa tu Hens Unja Henry.
Kushika na shati refa yezi kuwa possible. Mario Arsenal chunga sije kuwa personal.
Kachamanyu na Arsenal. Nikani kali kachamanyu na Arsenal. Kachamanyu na Arsenal. Nikani kali kachamanyu na Arsenal. Kachamanyu na Arsenal. Nikani kali kachamanyu na Arsenal. Kachamanyu na Arsenal. Nikani kali kachamanyu na Arsenal.
Tukutane stari
wanja ni foreplay.
Next season swali bato mingo tu tunani.
Nice flick there off the back of the heel. Nice touch. Well collected. He's beat them to place. Nicely well. Good defending there. The defender getting out of a tight spot there. Going up for a throw. Oh, well played. Took the ball from underneath
him. Star.
Tumekam kushangilia mawe mkono wakilia. Tukireme niskani gorama ni FC.
Bibi wadhi muna kumuka izo enzi. Karauna farasi mati agas after us.
Topi Arsenal inauna gigi ana yake. Manja na rebel, Manchester ndio kwake.
Raila Arsenal mashabiki cheki hali. JJ kamoda kinwa fando mandamu.
Bernardo tendo kawa show defense untangable. One to one pokable. Kila kitu possible.
Wasai kwa mta, ni hii jamaa. Mamsa poti na bidi juu Arambe ni star.
Arambe mkicheza sisi tuta wapasifa. Bora mpate rules sana sana izo za FIFA.
Kachamanyu na Arsenal. Nikali kali kachamanyu na Arsenal. Kachamanyu na Arsenal. Nikali kali kachamanyu na Arsenal. Kachamanyu na Arsenal. Nikali kali kachamanyu na Arsenal. Kachamanyu na Arsenal. Nikali kali kachamanyu na Arsenal.
DJ Young Coach.
Mashoma ndo febo wa nchichapa hizi maraundi. Himba soda baridi tunaro
tukiwa wawili sivioja sisi halisi niko finer than diamond mimi nimeja na utamu kaswichi hii ni ya wale mafisi kuringa lazima inabidi Samantha mwenyewe hafiki
yo petro chill up na nikilu kiponga story ya Samantha kwani vipi gani swali then kali shia gonna answer tell the fans to get them hands up ain't nobody taking chances no wataka niwapeleke mitini nini baka watowe ransom mama die hard nigga don't test me papa na misi deadbeat OG na mina rap east y'all is where you gon' get me on black toka jumbaka chini I'm a follow wanataka nini mina rap utata nini na fuata dini ini damage uwezi kunipata mimi
brain damage I'm causing panic killing them with kindness yes it's inbuilt that it's systematic none of y'all can manage comes on the song though you think I'm lying I didn't even plan it supersonic I'm on it whatever the problem was I fought it nataka yangu kibambe kidunge kama mishale nitawa 540 kama MCA ila kama ya how am I rapper rapper dispose them kama taka taka
watakipata pata tuko randa hapa old school kango maza chaka chaka pull out the chopper and wave it again me I stayed in the pen locked to the age of 10 killing I made it a trend nigga go play with the friends you don't wanna fuck with me in the grave is the place I was sent you suggest a genie you sucker you know that I play to win
you see the minute that I pull up they could tell that it's flames everybody trying to
wave at me
born and raised in the trap so ain't nothing they can take from me
take from me
cause I'm a rider baby I'm a rider cause I'm a rider
pulling over with my pay stack baby you know I'm a set that long as I know where my check at tell them boy I only take cash race slow and I race fast they all know that it can't pass you wanna know how I race facts number one on the race track come on chuckle slasi misha rap kuwa kipenzi mi mahaba mi mahabati mushtakabari wa mapenzi mimi bado mkali wangu toka zile enzi nipo vile vile mtamu sana shinda kenzi
my pen bleed on the paper I pour my heart and my soul exactly how I wanted I know what I mean cause I'm down on the road hold up some of y'all need to grow up to hell with the shit that you told us run over y'all with the tow truck spit venom like a cobra behind me is a pack of intelligent grads I'm ready to fight for me cause I've been through hell and I'm back half of the people who listen to you can't even get what you rap about overhanding me the blueprint now I'm calling all you rappers out them lyrics are making no sense it's like you're reading off a baby book since I'm born I'm in intense when fans are loving the way we cook I'm serving the best plate I'm here to get paid running the estate I tear out to all of you niggas who tell that can you listen to your west
game evil this for my people hey. Bad and bougie and evil finna blow up like them Beatles hakuna matatizo negro me and you ain't equal so na bali na mali niko paka mwisho I'ma hold this while so punguza hizo vitisho
hey Petro why you lead though better tell this guest to keep off got a problem with my ego like in the 2K now my lead but shit I'm better than before album nigga drop it like what MP4 only rapper na piga hardcore na nakafunga kwa Benkiko
they couldn't touch me now they out here making this crazy wishes and how the hell would you compare me to these lazy bitches P-E-T-R-A I thought I told you I'm the baddest got them hooked on my features now they acting up like some addicts
oh you savage but if I want it then I can have it shit I mean I'm from the ghetto but nigga living lavish shit enough for this track of your Petro we ought to wrap it up we don't only talk the walk we walk it nigga we back
in a minute that I pull up they could tell that it's flames everybody trying to
wave at me
born and raised in the trap so ain't nothing they can take from me
take from me
cause I'm a rider baby I'm a rider cause I'm a rider
KE is the place to be this shit is easy it's ABC
on Twitter Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcrate, Mixlove, and Vivo, and DJ Young Taj.
Uwa mwenye kujisi mororo Ilo ukilia we, hata kula na kosa hamu Uwa mwenye kujisi ndororo Ukiwa karibu na mie, najiona bora Ukiwa mbali baby baridi linachoma Uwepo wako we na mie umetia fora Wendo daktari darling nikitaka kupona hey, hey, hey. Unaniweza weza Unaniweza weza Unaniweza weza Unaniweza
For DJ Academy, call 07-9755-3776.
Scratch Dykes Entertainment.
Sitamani mwengine Wala sidhani kataweza kutokea Mana mambo yako moto 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 maneno ya watu nishazoea, I don't care. Kila kukicha choko 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 choko, unavyonipa raha tunanenepa mie, penzi lako na pinga na ringa na bembea, kinachokufa usisite niambie, kwako niko radhi hata zege ni bebe machinga ni nadishe. Ukiwa karibu na mie najiona bora, lakini ukiwa mbali bebe inachoma. Uwepo wako we na mie umetia fora, wendo daktari darling nikitaka kupona.
Is your love yeah. 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 Your wounds are sin to yours. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, darling.
Yeah. I took a bite and I fell in love. Yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me, daddy?
Baby,
my addiction. I'll be here for a good time,
yeah,
a good time. I can stay for a long time,
yeah, yeah,
a long time. When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds lose on wonder, baby. Do some wrong. Give me love, yeah, give me love, yeah. Do some wrong. One time for my baby love, yeah. Do some wrong.
Nikusa bila kunikamata, tulivendana mama ni kama kapa. Changu chako mikasa sukasa, girl you better than that. Ivo nikusa bila kunikamata, tulivendana mama ni kama kapa. Changu chako mikasa sukasa, girl you better than that. I see you baby, I feel you baby, I see you baby, even if you're not around.
Mateka mihoi, I can't breathe.
Unavozungusha body,
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli,
I can't breathe.
Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds lose on wonder, baby.
Do some
love. Give me love, you give me love, yeah.
Do some
love. One time for my baby love, yeah.
Do some love.
Njoa iko Kenya, number one addiction gavai na lenga. Hele mufatilie Sonko na Mavela, na lipstick mpya ya Kylie Jenner. Did you know? Pornhub Awards, yo happen once, ile time ya cramps. Did you know? Arsenal fans, how kwa us Arsenal fans. Did you know? Alejandro, ana mute mbati saya DJ Afro. Did you know? Mademu ngambo, wanapenda mbo mwaga kwa ndoo. Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology, G, ngwatiology, G, ngwatiology, G, ngwatiology, G, ngwatiology.
Mada kupata aibu, buda kupata aibu, bibi ya kupata aibu. Mamoro wa ibu.
direction, kupata erection. In effect, timetable ejaculation. Main catalyst, ya pussy erosion. Jana, jana, jama alijipuli. Gava, gava, wali kwarani jipuli. Volume 1, usipige kelele. Volume 13, minataka kelele. Odede, odede, ruka kwa mdulu benka odede. Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology.
Bogi genje. I'm zing, sayi niko ching ching. Lugha ya kimombo adi niko jing jing. Nimenyanya, niko dim dim. King king, matululu ting ting. Ade bad man, niko pin pin. Wash ako futi sito skija dikwara. Kabla niko chai, niko peleke na mtara. Gwala gwala, zied dala dala. Gala gala, woto takudara. R.I.P. Vasco, ski na dirash. Moment of silence to wash ye shash. Juzi wali mok na tileo amepasha. Kujambaya ni kugeuze mboga. Na nimebonda vile ni kumoboka. Machingri bado zinacheza kwa mongo. Na kucheza mbaya ukizidi kutafash. Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mambogi, wako mamoshi. Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mariambes, wako mamoshi. Luku diriba toja imenywa kungira. Alele, leo kusere kwa pira. Na machaji leo tuko maondira. Makangethe ni manduki za mafila. Shashola, dosiezi ishibila. Kakidim na kiliet na warena. Kwa kichuo mna wavuti ya mbegega. Roundi itabidi wa metevema. Kujambaya ni kugeuze mboga. Na nimebonda vile niko moboka. Machingri bado zinacheza kwa mongo. Na kucheza mbaya ukizidi kutafash. Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mambogi, wako mamoshi. Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mariambes, wako mamoshi. Mokamilisha zangu mafisa. Slippery, wanalia niko magrease. Niko full tank, kwe ongeza pace. Imta mase tumechanja na nivenye niko ganja. Minjo donga ule mrui. Na mugenje guji tena sana. Kuwa kaza ndiyo mboka kila giz giz. Mim hard kafuliza weo koa. Goose na mahedi ziko kwa kebi. Niko rampage za weekendi. Kani box wauza mabila expense. Aluwanda na lupita usizundishie team. Kujambaya ni kugeuze mboga. Na nimebonda vile niko moboka. Machingri bado zinacheza kwa mongo. Na kucheza mbaya ukizidi kutafash. Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mambogi, wako mamoshi. Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mariambes, wako mamoshi.
Kwa sinting, wacha tifla na maefla. Wamemokre, kwa mashedi ni mafozi. Kidale, ya wabling na mandunya. Mangoi, kuwakata na manyoi. Wafisa, kujibambisha na roko. Matibien, miwa tekesa maombli. Makuenga, wakiriau magekenge. Furda, mageto yutu wana sofa. Wajaja, rie tings ni mogadha. Jabayuni, topa tings magekenge.
Sina mbogi jeri jote walikango. Far East, Moria zenza alimango. Damn fist, mamu wako kinidis. S-U-R-D, R-D-A, aliti ati. Gang gang, zako vaku bang shit. Keng keng, wake idho masid. Ket ket, doba na makali. Nganya uko area ni safari rally.
Now I book that I can fool
like on the beat.
Genge sisi unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genge sisi unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Ni
niko kwete niko zanabe kana kana shi nimepandisi ambana ti juni nganyare kuna vile nimekana fi nimebana shi mbotu nimeenda sumbe na se juni kona kish saubaya nikinja na mo atire nangwa makangede na wanda na su juni komasi malego na mungana zi sosi na masi na wategi adi wanati ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo bogi yake ni kupwachi kama wagido ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo bogi yake ni kupwachi kama wagido
geze sisi unajua ni kuwa mocho mikirao na rauki ya kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho geze sisi unajua ni kuwa mocho mikirao na rauki ya kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho.
Niko masongi wetegea ni jimes na kunywa kumiri and kujibless. Leo ngware mina staga na ref kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zi release juaga muste mayuto lini breeze. Uwe rose clad chaji kiss mat nikiranre na kwa gashida na za kunyami usakanga kwa giz. Toa choku kizi digi kabisa dati mi sezi float mi go deeper. Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho
geje streets unajua ni kuwa mocho mikirao na rauki ya kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho geje streets unajua ni kuwa mocho mikirao na rauki ya kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho.
Mbuku jo nimekula mbuku jo system jo imeninyi makazi jo degree yangu ni urembo jo mbogi jo inataka dishi jo inabidi tuwateke wa mocho tupateza matwara wa mocho utanipa tazabe kanashi mchana maini si mabati nikichora vile ntateka tuwathi nite mkulima na mimea mkurugenzi wa kutipulizia kuwa mocho ndio riba.
Geje streets unajua ni kuwa mocho mikirao na rauki ya kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho. Geje streets unajua ni kuwa mocho mikirao na rauki ya kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho.
Racho bila nginyo ni kurianyu wala bedna 21 karuna wairua kujirianyu na makugling mongrel Moscow za kiganfa wave crow delang ya ni warena ubra wala yutuko mg dople machuenga kila rengwa mbatko ngwara chude genje chimling na waflinka laden wedepo tuko depo wakiwa mocho keyanjete na wobritu kibambuka rakitich kuwa dalo wakiwa mocho
geje streets unajua ni kuwa mocho mikirao na rauki ya kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho geje streets unajua ni kuwa mocho mikirao na rauki ya kuwa mocho wa mocho riang ni kuwa mocho wa mocho